fire, baby. Na uvila na wabimba, wabimba kazi, wanje wabaye sawelevye. Akala mtu mzima. Na uvila na wabimba, wabimba kazi, wanje wabaye sawelevye. Uchangira kwa chocha jiri unamanya, mabimba kazi epe ni mumbo, wala goloka kumanya. Muse nangu maiki hot tracks, nto unole urembo wagandega urembo. Shoga na bwana dula wa. Mujini bali binyoro tanga afumbeze ngoma ya lungo panza nangirebe mganga wa vinyundo e bado naziki hamihaso ganga maziki hile yaya pepo marabu wangwe
yaya pepo marabu wangwe
yaya pepo marabu wangwe
yaya pepo marabu wangwe
anangira mganga wa vinyundo kusafi
yaya pepo marabu wangwe
manangwe cheki chan cheki chan. Mani hangali mwe putini mbomu wawa jasos ajeshira rashia rani banda mwenye hiyaya uchangira kwa chocha jiri unamanya mabimba kazi epe ni mumbo wala goloka kumanya muse nangu maiki hot tracks nito unole urembo wagandega urembo shoga na bwana dula wa muzini kwa ali binyoro tanga afumbeze ngoma ya lungo panza nangirebe mganga wa vinyundo e bado naziki hamihaso ganga maziki hile
yaya pepo marabu wangwe
yaya pepo marabu wangwe nino yaya pepo marabu were
yaya pepo marabu wangwe
anangira mganga wa vinyundo kusafi
yaya pepo marabu wangwe
manangwe chekicha manangwe manangwe
yaya
manangwe marabu wangwe yaya
Yeah,